Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio iteme nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyancu kuri uyu wa tariki 30 ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020 turi ku wa kabiri rero w'icyumweru muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul muri iki kiganiro kidasanzwe kiganiro muzajya mugezwaho akenshi buri wa kabiri ku bimwe biba bitazategereza mu kiganiro cy'uyu munsi wa buri cyumweru. Mu makuru tugiye kubagezaho cyangwa se muri bimwe tugira ngo dukomeze tusesengurire hamwe kugira ngo tujyane, ni inkuru Kagame ya cishije muri Jeune Afrique. Iyo nkuru rero ikaba yavugiyemo byinshi mu migambi afitiye abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ariko noneho aza no kwigamba ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Byumvikane ndetse mwibuke yuko atari ubwa mbere abajijwe ikibazo nk'iki kuri urupfu rwa Kizito Mihigo, ariko nibwo bwa mbere noneho uyu munsi cyangwa se mu kinyamakuru cy'Association cya Jeune Afrique kikaba yaravuze asa nkaho abyigamba, ndetse asa nk'uvuga ati yarizize cyangwa se bati nuko atamenye ineza namugiriye, hanyuma ni nk'igihano yabonye. Turaza kurebera hamwe impamvu ibindi binyamakuru atabishatse kubibwira ku bijyanye n'urupfu rwa Kizito Mihigo, agahitamo kubivugira kuri mikoro cyangwa se kuri ikinyamakuru cya François Soudan. Ndetse mumenyereye ko mbere gato y'itariki ya kane Nyakanga, umunsi wa FPR Inkotanyi, buri gihe Jeune Afrique igomba kuba yasohoye inkuru Kagame ari kuri page ya mbere. Ni coincidence? Ibyo nibyo turibuze kuvuga muri ikiganiro mu kanya gato cyane. Mu yandi makuru twamenye uretse n'ibyo twumvise muri ya Jeune Afrique, nuko Kagame ashaka gufunga Madame Ingabire Victoire. Yewe akaba yabivuze muri icyo kinyamakuru, aho yavugaga ati ibizamubaho biramaze cyangwa se biramaze, ndetse ibyo ubutabera buzategeka. Muri ayo magambo ibyo ubutabera buzategeka, ibyo ntacyo bizambwira cyangwa se ntacyo bizantwara. Muri andi magambo, ni mu gihe twabonye amakuru kandi yuko mwari Shima Diane Rwigara nawe amakuru afite igihamya amakuru yizewe, nuko hari umugambi wamenyekanyeho Kagame nawe cyangwa se FPR muri rusange bafite umugambi wo kumuha amazi cyangwa se kuburozi, ndetse n'izindi nzira zishoboka muri iki gihe. Akaba ari umugambi rero twashoboye gutahura kandi wavuzwe n'abantu bari babizi. Ibyo rero bikaba ari ibintu bamaranye iminsi mu minsi ishize bariho bapanga bibaza uburyo aba banyapolitike bose ngo bateje impungenge Kagame niba hari ikintu yakora mbere gatoya yuko CHOGM iza mu Rwanda mu mwaka 2021, kuko abongereza basa naho bavuze ko bazongera kugira, kuko iyo ubu ngubu itabaye bazagira CHOGM muri 2021. Ibyo rero nabyo turaza kubigarukaho mu kanya. Ibi rero ni mu byo turibuka cyo mwisesengura mu gice cyacu cya mbere cyangwa se muri aribwo niyo nkuru turi buherereho, turi izo nizo nkuru turi buherereho by'abanyapolitiki n'ibyasohotse muri CHOGM. Ubwongereza hagati aho bwimye Rwanda ya uburenganzira bwo kujya ku kibuga cya Heathrow Airport. Ni ikibuga cya Heathrow, ni ikibuga mpuzamahanga kiri bize cyane mu Bwongereza. Bwongereza na ku Rwanda rero bwarisumbukuruje, buravuga bati muzaduhe landing right cyangwa se uburenganzira bwo kugwa kuri icyo kibuga. Barabubima, ariko bivugirwa muri parlement ko impamvu ari uko hari umwanya space iri limited cyangwa se abahagwa bari limited. Nyuma nibwo bavugaga ibyo CHOGM cyangwa se iriya nama ya Commonwealth. Ibyo rero bakaba bazakomeza kubisaba, ariko noneho ikibazo si uko babona uburenganzira kuba kuri Heathrow, ikibazo ni ukumenya impamvu niba binakwiriye mugihe indege yacu ya Rwanda ya iri bankrupt irimo kugenda iba bankrupt abantu benshi bashobora kugati navuze indege yacu kundi zingizi nizo tuzasigara twishyura Kagame we yari igendeye atakiri no ku butegetsi. Mu bindi tuza kureba bishekeje cyane na hantu Kagame yabwiye abakadre bo muri NEC yaguye komite nyobozi ya FPR yaguye ati ntacyo byantwara kimwe cya kabiri cyanyu kiri muri gereza cyangwa mbashyize muri gereza nta nubwo kwangu kiri muri gereza ntacyo byantwara kubafunga cyangwa gufunga kimwe cya kabiri cyanyu. Hari n'andi makuru kandi tuzabatohoreza y'amakuru y'ingabo nyinshi zagaragaye mu kibaya cya Uvira nyinshi zatanzwe n'amasource atandukanye agera kuri atandatu bavuga ko bababonye bamwe bakavuga ko bari mu berekera mu bice bya za Hope Plateau abandi bati ni mu gice cya Uvira ntabwo tuzi niba ari abashobora kuba bakurikiye ibitero bimaze iminsi bibera muri Nyungwe cyangwa se niba ari abantu bagiye kuzashaka uburyo basomborotsa igihugu cy'u Burundi. Ndagira gusa ngo n'abagenzi bacu b'u Burundi babimenye, ndizera ko babizi, ntabwo nabimenye ndahangaha muri Amerika bo batarabimenya, ariko ingabo nyinshi zagaragaye muri Uvira kandi bavuga ko zivuga ikinyarwanda ndetse bakanavuga ko abakongomani batazikumira. Ibyo kandi ni mu gihe no kuri Jeune Afrique Kagame yavuze ko umubano we na Tshisekedi ari nta makemwa kandi abakongomani bakomeje kurakazwa n'ubwo bufatanye bushingiye kuri ako gasomboroso cyangwa se kuvogera igihugu cyabo. Ayo makuru nzayagarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuko ayo makuru twayamenye mbere gato yuko nza muri studio nkaba ntashoboye kugira ngo dufate analize zose, ariko nibura mumenye ibirimo bibera hariya muri Uvira. Izo ngabo zambutse ni nyinshi, ntabwo ari 10 ntabwo ari 20 si 100 gusa, bavugaga ko ari umubare munini. Iyo nkuru ntabwo ndi buyigarukeho mu kanya, ariko nzayigarukaho ubutaha. Izindi nkuru tuzagarukaho ni iby'ubwami mu Rwanda. Twagiye tuvuga ko bishobora kuba yenda ari inzozi, ari abantu bavuga ibyo bifuza, ariko bikomeje kugaragara yuko iyi nkuru ifite ishingiro ndetse bamwe bakavuga ko reyatera bwo Kagame akomeje gushyira ku bantu bakadire ba RPF bamaze igihe kinini cyane rishingiye kuri iyi ubu bwami cyangwa se imyiteguro y'ibintu ashaka kuzesitiwa cyangwa se kuzashyiraho mu minsi iri imbere, ariko bitamugoye. Nabonye ko parlema irimo ivuga ko ishaka guha Kagame ububasha burenze ubwo yari afite. Bamwe bari baje bati se yari afite ububasha ubundi bubasha yari yarasigiriye parlema n'ubuhe bagiye kumusubiza? Ibyo rero bikaba bishobora kuba bijyanye koko naho azanayitegeka kugira ngo bahindure bati nta mpamvu mwese niba kimwe cya kabiri cyanyu muri ibigoryi shobora kubashyira muri gereza muri good for nothing. Nta kintu na kimwe mumaze, ese ubundi ninde wansimbura? Ndabona abakadre baneke bamaze imyaka n'inyandiko. Ibyo rero tukaba dufite amahirwe yo kuzaturi kumwe na Dr. Charles Kambanda, ibintu bijyanye n'amategeko na procedure muri parlement tuzabigarukaho tubiganire turebe ikihishe inyuma y'ibi bintu. Hari andi makuru nayo ndimo kubatohoreza, amakuru akomeje kugaragaza irindi muka cyangwa se ya nkoni y'umwana ishira donde donde, na makuru y'umukuru urinda ingabo zaka mukuru w'ingabo zirinda Kagame uwo ni General Brigade Willy Rwagasana, bavuga ko ari mu mazi abira. Ubu hari amakuru avuga yuko hari ibintu yaba Jeannette yaramukoresheje ariko Kagame atabizi, ubu rero akaba amaze igihe kinini atavugana na Kagame kuri telefone, ariko yenda hari kubera umubano bamaranye bikaba bishobora kuzakemuka. Ariko kuri uyu mwanya kuri uyu munota tuvuga ibintu bikaba bitameze neza ku mubano wabo. Ayo makuru nzayagarukaho ubutaha, ariko uko bihagaze uyu munsi nuko bimeze. Mambara Ines nawe kugeza uyu munsi murabona ko atakiboneka, bakoze urwitwazo ngo amugeze ministre w'itangazamakuru na Congo chef wa information wo muri cabinet, ariko n'uyu munsi ntarigera akora ikintu na kimwe yandika, ahubwo ibyo yakanditse byandikwa na Ngirente, izina ryo muntu koko mbigenze ne, akaba ari we wandika ngo mu izina rya Perezida wa Repubulika ari inama z'abaministre ari ibindi byose ntabwo communication zikorwa na Ines Mpambara abantu benshi bakanavuga ko ubu nawe atamerewe neza ayo makuru yo turacyakurikirana nayo niba nabashobora kugeza kujya mu nkiko ibyo nabyo tuzabibatohoreza reka nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro nk'uko musanzwe mumenyereye reka tubanze ducisheho aka karirimbo ka gufi ka Benjamin Rutabana kurunana maze tugaruke muri studio tujye mwisesengura mu kanya ngira kujya muri gahunda y'ikigano cy'umunsi ko nababwiye ndimo ndateganya kuzakora ikiganiro gishobora kuba kuri gahunda ihoraho umunsi ndimo kwibaza ishobora kuba hagati y'uyu munsi wo kwa kabiri ndetse no kuwa mbere ubwo rero ibizakurikira muzakomeze mukurikire gahunda zacu muzabimenyeshwa ariko hari ikiganiro gishya gishobora kuza ni izina rishya cyangwa se izina musanzwe mumenyereye ariko rishobora kuba rishya kuri radio Iteme ndibaza rero ko ari ikiganiro nshobora kuzakomeza ni natangiye kuva kera
abantu benshi bakomeje kunyandikira bambwira bati icyo kiganiro ese wazongera ukakibyutsa birashoboka ariko reka turebe iminsi izaba inogeye noneho dukore uwo munsi w'icyo kiganiro kizaba permanent cyangwa se kizahoraho nk'uko n'ikiganiro cy'uyu munsi mukimenyereye buri wa kane w'icyumweru. Reka ngarukiye ku ngingo twaganiriyeho ni ibijyanye na Jeune Afrique, reka ari byo mperaho. Kagame yasohoye interview yo bise ngo niba ari interview nyamukuru kuri Jeune Afrique, ikaba kuri benshi murabizi ko nta gitangaza kirimo mbere ya tariki enye Nyakanga kuba Kagame asohoka kuri Jeune Afrique n'ibisanzwe. Ikindi kidasanzwe nako ikindi gisanzwe cyangwa se kitari gishya muri uko gusohoka kw'iyo nkuru nuko nk'uko nagiye mbibabwira haba no kuri radio n'ahandi nagiye mbigarukaho kenshi haba kuri za social media zitandukanye na za Facebook, nuko Jeune Afrique Kagame ashyiramo amafaranga asa naho afitemo imigabane ariko buri mwaka ashyiramo amafaranga. Hari inkuru nigeze mbatekereza ubwo nakoraga i Kigali muri leta, ubwo bigeze guhamagara umwe mu ba ministre b'u Rwanda wa ministre yari ministre w'ubutabera icyo gihe Ndahiro Emmanuel yakoraga muri presidence ari umujyanama wa Kagame mu by'umutekano, hari imbere gatoya yuko aza kuzayobora urwego rwa NISS kigirwa witwaga NSS. Noneho bamutegeka kuko ariho ari ministere ari ifite budget ivona amafaranga y'Union Européenne, bamutegeka ko yishyura miliyoni 20 z'amanyarwanda cyangwa 20 by'amadolari cyangwa muri ibyo byose birajya kungana uwo mubare wa 20 ndawuzi, noneho bakayishyura Jeune Afrique. Abaje babo baje i Kigali bagomba kubishyura kugira ngo interview ya Kagame izasohoke. Uwo ministre rero ntiyaje gusobanukirwa nuko bigenda, yumva ko wenyine agomba guhagarara ku buziranenge bwe niba ari ryo nakwita integrite ya service yari ayoboye. Avuga ko nyine ibyo bamutumye aravuga ati sinshobora kwishyura amafaranga n'aya budget, tuba twarasabye budget zifite akazi zishinzwe muri Justice Department ariko ntabwo twajya kuyakoresha kujya kwishyura abantu tutazi. Baragenda bahurira ahantu bahuriye ni kuri hoteli nta n'ubwo ari n'ahandi, ibintu biri informele cyane. Nyuma yaho rero nibwo yaje kumenya igitsure, amenya yuko ibyo bintu atari ibya Ndahiro, atari amanyanga akorwa na Ndahiro cyangwa se hariya bavuga ngo rubanda atari rubanda rwica, atari rubanda rurimo kwica, ahubwo ari aza kumenya ko ari umwami urimo kwica. Si wa mugani harya siko bavuga ngo umwami ntiyica hica rubanda, icyo gihe nabo baje gusobanukirwa ko ari umwami urimo kwica. Icyo gihe rero ni amafaranga baza kuyatanga. Hari ikintu kindi nibaza ko iyo nkuru ku bantu basomye igitabo cya Patrick Habamenshi Umukonde, ariko mbivuze neza Umukonde Patrick Habamenshi yanditse, nawe avuga uburyo agikora muri Minagri haje abantu bakamubwira ko agomba gutanga amafaranga yo gufundinga New Times. Icyo bintu byanditse mu gitabo cye cya Habamenshi Patrick, muzabisome. Arayoberwa ibyari byo ayoberwa icyo impamvu abantu bashobora kumusaba guha amafaranga New Times, ntamenye nyine ko ari ibintu biba byavuye ibukuru. Nyuma yaho kandi Ndahiro nawe ibyo ngibyo yarabifite mu maboko, ubwo nawe ingaruka zabyo arazizi, nicyo byamukozeho, ibyo byamugendekeye nako arabizi, ibintu biba byakozwe na leta ariko nyine bakabikora bashaka kwerekana ko ari Kagame atabizi ariko bikora mu izina rye, bakamushyira izo za intimidation. Igitabo cya Patrick sinibuka neza ariko nabyo byarimo ibintu by'uko bagiye mu biro bye bakajya babitera hejuru ahari bashaka kwerekana ko yahombye, cyo ngo mugirekeho dosi. Ntabwo mbyibuka nayisomye muri mu gihe ni nko muri za 2007-2008 hari iki gitabo cyangwa n'icyenda, ariko ni muri iyo context nk'ibyo bibera rero muri Jeune Afrique. Reka ngarukire kuri Jeune Afrique. Jeune Afrique kubona Kagame yaje aha ngaha ntugire ngo ni ukubera ko bavuze ati interview nyamukuru, ni ukubera ko ari umuperezida wo muri Afurika ushobora kugenda hariya, yewe n'uriya wa Malawi urimo wiyamamaza ntashobora kubona interview nk'iriya kandi arimo agiye gukora amateka hariya opposition ishobora kuba ishobora gutsinda amatora muri kiriya gihugu. Ariko tumva niba ntibeshya ari mara batari mari, ariko uriya uri mu mwaka wa 20 na kangahe akaruza kuri frontline kuri front page nako y'ikinyamakuru abantu bagateza ko ubuhangange bwa Kagame kubera kwe indashyikirwa, ntabwo ari byo, n'amafaranga aba yatanze, ibyo byose nyine muratumaze kubimenyera. Ariko noneho tekerezaho Kagame ariho hantu yaje kwisanzura akaza kuvuga iby'urupfu rwa Kizito Mihigo. Murabizi ko abanyamakuru babibajije, hari umunyakuru w'umudamu umukobwa cyangwa se igitsina gore bamubajije muri press conference imwe yakoze mu minsi yashize, hari umunyamakuru avuga ko ahagarariye Le Monde, Je pense cyangwa se Libre, yarahagarariye ibinyamakuru nka bibiri, abajije ikibazo Kagame areba mu kirere byanga kuvuga, ndetse nahoze mvugana n'umwe mu bakurikiranira hafi politiki yo mu Rwanda aravuga ati naramubonye ntekereza ko noneho ashobora kuba ikibazo cya Kizito Mihigo kimuhangayikishije, yenda yabuze icyo kivugaho kubera ko kimuremere, kubera ko kimurya, ari umusaraba yikoreye buri munsi. Yes, arawikoreye, yes, kiba murya, ariko ntabwo ariyo mpamvu ashaka hashobora kuvuga ibintu, yenda rimwe na rimwe banamuteguje nibyo bamubwira, banamuhaye heads up y'ibyo bari buze kuvuga, nk'uko byagenze kuri Jeune Afrique byose baba biziranyeho, babanje gukubitana udushyi nubwo ibi ngibi byabaye kuri Zoom, ariko nabyo babanje kuganira mbere y'indi saha yose mbere y'uko na interview itangira, genda bamuhaye n'ibyanditse. Ariko noneho babashaka kumwerekana nk'igitangaza, yewe barana arabizi neza ko aramutse atishyuye bavuga ko buri kumwaka agomba kwishyura ko kugira ngo abahe noneho interview nkiriya agomba we kubishyura. Atabishyuye amafaranga rero urabizi ikintu bakora abanyamakuru, batangira gucukumbura za nkuru mbi hariya rupfu rwa Kizito Mihigo, bagatangira kurumwegekaho bakabivuga byose yuko nta autopsy zakozwe, bakavuga uburyo byari birimo donc nta transparency yari ihari, ibyo ntabishaka. Niyo mpamvu maintena iriya relationship na zira za Jeune Afrique, niko byagenze rero, niyo mpamvu yagiye kwisanzura kwa Kizito yishyuye amafaranga kugira ngo agende akomeze koko yigaragure hejuru y'urupfu kwa Kizito Mihigo. Ariko ikintu cyavuye muri interview nuko yavuze ko Kizito yazize yamuzize bese yazize kuba atararekonesheje ataramenye icyo namukoreye, kuba naramufashije nkamujyana muri muri mu Bubiligi mu Bufaransa kumwigisha namuhujwe n'umuntu, ibyo byari bikenewe, byari bikenewe. Bavuga ko urwo rupfu rudasobanutse, hari n'abavuga ko ashobora ko yarishwe n'inzego z'umutekano. Ati hanyuma turamufasha ajya kwigaragaruka, ati we yarizize, mu yandi magambo ati yarizize cyangwa ngo yazize umwanda, ati n'umwanda we mu magambo y'Igifaransa yavuze niba ari gashi, ati ni gashize, ati yazize gashize, ni nko mu Cyongereza ugerekereje ndo bavuga ni mess, muri mess, ati iyo myanda ye niyo yazize. Donc uribaza ko icyo kintu Kagame ashobora kukivuga yisanzuye hariya muri Jeune Afrique. Ntabwo ari Kizito gusa, kuri iyi nkuru nshobora kuzayigarukaho n'ikindi gihe kubera uburyo koze ibintu bimeze nka revelation, nko guhishura feelings ze ku rupfu rwa Kizito. Naramubabariye yarangije agiye gute bamufata atoroka agira hanaha, yazize ibintu bye, yazize iyo myanda ye seriously. Ibyo nibyo Kagame yavuze, yende yabari traduction yanjye idasanzwe mu Gifaransa, ariko ni jambo gashi yakoresheje, murirebe namwe mwivukoreremo iyo interpretation cyangwa se translation yanjye, ariko nuko nguko nicyo bisobanuye. Muri ibyo rero bamaje n'ibya Ingabire Victoire, nawe avuga ko icyo ubutabera buzategeka ntacyo bimbwiye. Deja yabivuze byose, ntacyo bimbwiye icyo ubutabera buzategeka. Ati naramubabariye yakorana n'izi nzego n'abantu b'amateroriste n'ibindi, warangiza umaze kumushinja ibyaha bimeze nk'ibyo ngibyo, ati icyo ubutabera buzategeka ntacyo mafu, ntacyo bimbwiye. Ibi ni ibintu Kagame arimo gutegura mbere ya Trogam kugira ngo iyi nkubiri ibanze ivugwe irangire, abone igihe cyo kugira ngo azure imaje ye amaze gukora aya mahano kuko arabizi ko mbere yuko Chogam izaba hazaba hashyushye ibinyamakuru byose bizaba bireba mu Rwanda bazaba bamwandika yende icyo gihe inkuru nyamukuru izaba atari COVID bazaba reba imyitwarire ya Kagame kubijyanye n'ibyo buryo yo pressa le media ba politisiye ukuntu agenda yigwizaho ubutegetsi ibyo byose bazikora ibyo bazaba ariho bamucukumura wa mubasa benda bongera mushyireho pressure yo kuvuga ati fungura n'izindi mfungwa za politiki none hari asanga uburyo kubica arizo nzira z'ubusoma kuko batazamubwira ati z'ubusoma kuko atari batazamubwira ati zura abanyapolitiki akumva yenda yaburana n'intumbi zabo ni muri urwo rwego amakuru twabonye kandi tumaze iminsi twakira twabaga tutara verifiye ariko dusanga fite ahaturuka nuko na Diane Rwigara benshi bavuga bati amazi iminsi yiyicariye nta bintu arimo kuvuga cyakora kuri Twitter abahagaragara kenshi kandi mu byo avuga nabyo ntabwo ari ibintu bishimisha Kagame ariko amakuru dufite nuko inzego z'umutekano ziriho zipanga zitegura uburyo zakoresha inzira zose harimo n'amarozi kugira ngo bazamwice bitabanje gusakuza muri leta icyo bivuze rero ababipanga nibo bazi byari byo ariko nabo nukubaha nukubawunenga ariko Kagame kandi mu byukuri bamwe benshi bashobora kuvuga bati ibintu se yabikora Kagame yabikora yabuzwa n'iki ejo bundi ubwe yarivugiye ati kimwe cya kabiri cyanyu ndaza kubigaruka mu kanya ntacyo bimbwiye kubashyira muri gereza kimwe cya kabiri cy'abamambure ba NEC komite nyobozi yaguye bavuze ko iyo nama arimo abantu bajya kuri 250 hapfa ikintu cyatuma atabikora n'ibiye ariko murashobora kuvuga ngo yabikora umuntu ushobora kwica Kizito nakunze kuvuga ko ari harmless mu buryo bw'uko ni umuntu utarufite icyamutwaye na gito utarufite icyatwaye ubutegetsi bwe na gito ikintu atakora nikiye umuntu ufata barafinda akamuvana kuri YouTube ngo biramusakuriza biramwanuya bimutera discomfort ibyo avuga akamujyana ngo nukumuhisha ngo amagambo ye ntabwo akwiriye kumvwa n'abantu barafinda indimi avuga n'ikinyarwanda gusa nukuvuga ngo ntashaka abantu bamuvuga ari too sensitive kuburyo adashaka umuntu umuvuga barafinda muvuga bitagera muri bitari mu cyongereza bitari mu gifaransa bitari no mu giswahili abwira audience y'abanyarwanda nabo bafite YouTube gusa Kagame ati navuga avuyeho ibi rero Kagame Jeune Afrique akoresha muri communication ye mwisi muri monde francophone ajya kuvuga ibigwi bye arabizi neza banyarwanda banyarwanda kazi iyi nkuru nyivaho mbabwire ko Kagame arabizi ko mu kwezi kwa karindwi kwezi kwa munane kwa cyenda kwa cumi hazaba nubwo COVID ari ikibazo gikomeye cyane hazaba hari inkuru nyamukuru arizo za COVID ariza US elections cyangwa se amatora hangaha muri Amerika ibyo nibyo bihangayikishije isi ntabwo ari u Rwanda nibyo u Rwanda rurimo gukora ibi byose arashaka kubyihisha iyo mibare arimo arayibara aya ni amezi mabi cyane ku bantu bamwe Kagame atifuriza amahoro nibwo arimo arareba nyine ko amahanga azaba ari muri ibyo ahugiye muri ibyo kandi biba bigoye cyane nyine ko muri icyo gihe cy'amatora ari mu perezida usohoka n'undi winjira haba harimo za distractions nyinshi ku gihugu nka Amerika n'ahandi ndetse bisaba kugira ngo habe harimo stabilité mu buyobozi kugira ngo Kagame abe nawe yumva ko azaba ashobora gutinya administration zihari yego se kuvuga ngo inaha tuduteye ko n'umu president gahora na system ariko policies ziba zihinduka yende bavuga bati hazasubiraho mu Republican cyangwa se hazahindura mu Democrat, ibyo byose ni ibintu bihindura policies muri Afrika. Ibyo na byose abicunda maso abicungira anako abihanza maso. Bakunzi ba radio teme rero izi ni inkuru tuzakomeza kugarukaho mu gihe kiri imbere. Reka rero turebe kuri iriya nama ya FPR ya komite yaguye. Ntabwo nyitindaho mwarabyiyumviye umuntu kubwira ngo mwebwe kimwe cya kabiri ntacyo bintwaye kubashyira muri gereza. Yari ashingiye ku kimwe ngo baramubeshya. Reka mvugire aha ngaha gatete aho Kagame yavuze kompanyi mbi, kompanyi itari yo. Ibyo bintu numvise no mu Rwanda batarabikosora, ntabwo nzi bamba batabikosoye. Iriya kompanyi Kagame yavuze akomeza gushyushya gatete amubaza ngo uzi ngo kompanyi ngo yitwa out of the gatete ati ntayo nzi nyakubaho. Kompanyi yitwa out of box ntayuzi azi nyakubaho ntayunzi. Kabiri gatatu kane ati dani ngwino hagarare ngaho imbere ati musobanure out of the box urayizi. Aramubwira ati nibi ati nyakubaho noneho ndayibutse iyo kompanyi iyo kompanyi nako ntabwo yitwa cyangwa se company ntabwo yitwa out of the box, yitwa outside of the box. Noneho na taarifa yanditse out of the box mwarabibonye ko taarifa bahise bayisiba, ariko nanjye naje gukora ubushakashatsi bwanjye kugira ngo menye ibyo ari byo byari biturutse kuri argument nari mfite bwumvikane buke nari mfitanye n'umuntu tuvuga ko gatete icyazira ari icyo. No, arambwira ati ntabwo ari ibyo, outside the box ni yindi yari kora ibindi. Naho tujye gushaka iyo company train ibikora infrastructure ko yavugaga ko amuziza ko yubatse ngo na za mihanda igiwe ngo kandi Kagame we ngo we ngo agenda ngo muhanda ngo ushaje. Yes, ushobora kuba ushaje kuko uriya muhanda wagiyeho muri za 2003 hariya kwa Kagame muri Muhazi bawubaka abanza ari 2003 cyangwa 2002 nkaho ngaho cyangwa se 2001, ariko ushobora kuba wararangije kubakwa waruzuye muri 2003. Ikinyoma cyari hariya rero muri taarifa nuko bavuze ngo Kagame we ngo agenda mu muhanda mubi ngo kandi ngo wari umukuru w'igihugu ngo ariko ngo gatete we ngo agashakisha uko nategeka abameya ngo kugira ngo bakore umuhanda ugiwe akongeramo no kongeraho ziriya za dodan speed bumps. Ariko noneho ibyo siyo nkuru nyamukuru. Icyambere Kagame barabeshye ntabwo ari hambo nkuko babivuze ko yicisha bugufi. Iyi uriya muhanda mfite amahirwe yo kumenya uburyo wubatswe uriya muhanda ujya ku Muhazi, nabwo ni kompanyi banza yagomba kuba ku muhanda wa Bugesera. Baravuga bati kugira ngo tuguhe ikiraka cyo kuba ku muhanda wa Bugesera ugomba no kugira ngo wemere gukora undi muhanda wa kilometre zingahe ziva hariya Rwamagana hariya hafi ya Kayonza nyine winjira hariya aho Kagame yaratuye. Iriya nayo ni ruswa. Ndibaza kompanyi yabyo batari ari kompanyi y'Abadage ya construction y'Abadage. Umuhanda bariho bafata isoko, ntabwo nibuka neza ko ari Bugesera ari kaburimbo ya Bugesera. None ariko bayivuga ati tuzaguha isoko a condition yuko wubaka n'uriya muhanda wa Kagame, umuhanda ujya ku rugo rwa Kagame. Iki si ikintu kirenze icyo ngicyo niki? Ni ruswa iteye ubwoba ikozwe n'umukuru w'igihugu. Ibyo byarabaye ariko ngo abandi bo ngo ntibashobora kubikora. Of course ba nta wundi ushobora kubikora mu Rwanda, ni Kagame wenyine. Ariko ntibazajye kubeshya ngo we ngo ni kuna muntu wicisha bugufi ngo ariko ngo akabategeka. Well, iyo bimukorerwa we sava, ariko iyo bikorwa ku bandi ntibikwiriye. Kandi koko niwe wenyine nyine niwe king, ntashaka kuhagira undi muntu ugira ijambo mu gihugu. Ati meya aragutegeka akakubwira kugira gutya yangiza umutungo wa leta, uwo si ko wangije rwibahetse nyine bayibahetse akabwira ziri umugongo na wa mweru turutse bukuru. Niko uriya muhanda wa Muhazi wubatswe na amafaranga ya leta yagiye mu rugo we bwite n'imirima tugiye kujyaho yarayambuye abaturage. Ariko reka tujye ku muhanda kuko ariwe yavugaga, nabo barabirebye bazi ko ariko babigenze, ni ukugavura niko babigenze. None ngo we ngo agenda mu muhanda ngo yihunge mubi kubera ko adashaka kwangiza ibya leta. No, ya ni kontra na biriya yubakishijemo niwe wabishakaga. Twatubuye tumeze uko kuntu bagende baryamabuye ni ibintu bya kera bakoreshaga mu nyuma y'intambara ya kangahe y'isi, ariko nibyo yashakaga. babijyana aho ngahiwe none ngo bagashyira kuri tarifa ngo ntabwo yangiza amafaranga ya leta bose bazi ko ibyo ngibyo byibagiranye iyo kampanyi se yabyubatse ubwo yo ntiyabivuga aho none se yasanga yarapiganye yigeze ipiganira uwo muhanda wo kubaka kwa Kagame cyangwa yari bonus bamuhaye sanjije ariko kababwira ati mwebwe kimwe cya kabiri bakishiranye intama hariya ngo ni amategeko cyo ni ibiki ngo ni ukubera ko ngo umwana wanjye ngo ngwa jo ngo arava ku ishuri rya Green Hills none hatangiye kujya kwiganya akabanda mu bakene none si ubwo muri covid ko n'iryo shuri ntaryo barimo mu mashyira online bijye mu mahanga ariko mugire ijambo arongera abwira abaza muri iyo ngo ariko ngo umwana ahangaha mbabarire nsome message umuntu yanyoherereje umukunzi wa radiyo iteme y'uwitwa Rutembesa yakoze kuri reaction y'uwo mwana bavugaga umwana ngo Kagame yavuze atari ku bundi ati umwana ubundi w'imyaka 28 yubaka inzu 5 mu Rwanda gute kuba atazi aho ibingibi byaturutse ni bya bindi muzi bagiye biba Claire Kamanzi yavugaga RDB bibye bakazajya bavuga ngo imashini ntizikora yandi ya tourisme bakayarya uwo mwana rero wari ukuriye izo technology yagiye yigavurira kandi nyine nawe ntabwo ari ukuvuga ngo ntiyaraza aho uko babigenza aho byaturutse yarebaga abandi uko babigenza ari abo ba Gatete na ba Kagame noneho ngo akaba afite amazi 5 nyuma yaje gutoroka rero niwe wumva Businge yari agiye kuzira ajya mu Uganda nyuma niwe baramugaruye agiye agafungwa abanza uyu munsi akiri muri gereza ariko Kagame aribaza ngo ni gute ngo ni iki cyatuma ngo nako ngo bishoboka gute ku mwana wa Vents ngo imyaka 25 ngo agira 28 agira inze 5 uwitwa Rutembesa yatwitinze avuga ati Kagame ejo bundi yavuga ko atumva ukuntu umwana w'imyaka 28 afite inze 5 yavuga wa wundi wibye ibyo muri RDB ariko nawe ngo aribaza ati ko se wa mugani ni gute umwana w'imyaka 28 utari wa president nibura ntabe anje na Ivan Cyomoro Kagame wavuga ute ko afite inzu 5 wa mugani ati nanjye nagufunga ariko urumva ko iyi ni ironi yakoreshaga impamvu yabivugaga nuko mubizi ko twagiye tubivuga kenshi yuko Cyomoro afite amazu mbore ati message zarimo ziza aravuga ko n'amakuru turibuze kubagezaho yenda tanga turaza kuyasuzuma mbere yuko tuva muri studio avuga ko bavuga ko Cyomoro afite inzu muri za California amazu 2 New York afite indi nzu hari n'izindi ashobora kuba afite ahangaha Boston zanditse kuri abo bana ariko agahagarara imbere akavuga ariko ni gute umuntu ashobora kugira amazu 5 kuki abivuga yagiye aceceka ko tubizi ko nawe yibye ibirenze nta kintu cyantangaje ibyo kuvuga ngo ruswa cyo kuvuga ngo Gatete yariye amafaranga byo kuvuga ngo byose bariba turabizi ariko kugira ngo uvuge ngo mwebwe nta mpamvu yatuma ntabafunga ndetse kimwe cya kabiri cyane banyarwanda banyarwandakazi reba kimwe cya kabiri cy'abantu baneke izo ni inzego z'ubuyobozi abo nibo bantu bafasha ubuzima bwa FPR mu maboko n'igihugu muri rusange ukavuga uti mwese kimwe cya kabiri nabashyira muri gereza ntabyo gutekereza ngo nshingiye ku byaha mukora ahubwo ukareba gusa umubare ukavuga uti nubwo yaba kimwe cya kabiri nkamwe ngiye kubashyira muri gereza nta kibintwaye of course yabikora kandi ntacyo mutwaye kubera ko intimidasiyo niyo yifuza murebe rero nama nakunze kubitekereza kenshi cyane reka mbitindeho ntabwo mbitinde ariko ndavuga mbitsindagire niba Kagame banyarwandakazi niba Kagame ajya muri leadership cya kintu cyabo bajyamo ngo ni cya retreat, leadership retreat. Akajya mu ni kenshi kigarukamo buri munsi akavuga ibyo agiye kubakorera, ibyo azabakorera. Yewe ejo bundi ari hanukirira aravuga ati burya muguma mwibaza uko Sendashonga yapfuye. Buriya njye wabikoze. Kandi impamvu yari iyi n'iyi n'iyi. Hashize icyo gihe kingana gutyo. Akajya hariya muri breakfast prayers meeting. Akabwira hariya kuri Serena, akabwira abantu ati njyewe numva mugenda muhakana ngo ntabwo ngo ari mwebwe ngo mwishe karege. Ati why? Kubera iki? Bibatera isoni. Kimwaro. Banyarwanda, Banyarwandakazi. Akajya hariya. Akajya muri kiriya kinama cyabo cya FPL. Akababwira ati kimwe cya kabiri cyanyu n'abafunga. Mufate izo statement. Avugiye kuri mikro. Sina mikro gusa. Kuri video. Kamera. Kuri kamera akavuga amagambo nk'ayo. Mbabarira umbwire muri uyu munota utekereze. Igihe Kagame yicaranye na Dani Munyuza na Kabarebe na Nyamvumba nande name any ushaka wese. Mbabarira umbwire. Igihe yicaranye nabo mu nama mu cyumba cye cy'inama. Izo kamera zidahari. Ari amanama ya saa tanu z'ijoro. Bavuga ibinganiye. Iyo migambi bacuramo mu zingana gute. Icyo tutabonye ni iki? Teye ubwoba. Ariko nabyo mvugana aha hanze bamwe bakadutera amabuye. Bitangira kare. Ntabwo tugomba kwemera ko umuntu w'umuyobozi yigira Imana. Yigira igihanganye nk'abantu bose bari kuri chain. Hari abagabo nzi babyanze barabizira ariko bapfuye ari abagabo n'uyu munsi bazaguma ari intwari mu maso y'abanyarwanda bose. Sinjya kure ndahera kuri Colonel Patrick Karegeya. Cyarabyanze byangira mu Rwanda. Arafungwa, acishwa bugufi, ajya zajara ajya Kanombe avamo ariko avuga ati ndahagarara kubyemera, ndaguma kubyo nemera. Ntabwo ari kubera gusa tuvuga ko yari intwari. Nicyo kintu gikenewe. None se bariya abantu bariho. Iyo Gatete ubu ngubu ntavuga ati yo mbimenya ko ari ukubizangendekera mba naravuye aha ngaha hakiri kare. Ubu iyo Ministre wa Justice, ese murabizi ko Ministre wa Justice ari we ukuriye serivisi zose zikora investigation mu gihugu. Ari we muntu warashyiriweho, Kagame barishyiriyeho kugira ngo akurire izo serivisi za investigation n'ubutabera. Iyo Kagame avuze ati ndategetse ngo bagukoreho investigation, really? Ntibibaho, nta hantu biba. Niba uri dissatisfied nibyo Businge akora, icyo gisigaye kindi ni uko wowe umubwira uti ndaguhaze vaho, reka kumwimiriya. Niwe wamushyizeho, ntabwo ari umudepite watowe. Nubwo yaba ari umudepite watowe mu Rwanda ibyo ntibibaho. Kubwira ko utakimushaka ntuze kuza kuvuga ngo bakwinvestigating Businge. Kuri no mukuru wa justice ni utanga amabwiriza muri za nshinjacyaha bati mukuru investigation izi n'izi. Ni ureba iyo administration ya justice, niwe wakwita ha muri Amerika bita ni General Bill Barr. Ni gute umukuru w'igihugu yagaruka akabwira ati noneho ndashaka gukora investigation? Mwe uhita umuvana uramubwira ati resigninga, ntabwo nkigushaka. Pia bintu birakocamye, ntabwo bibaho. Ikibabaje gusa ntabwo ari uko tutabibonye cyangwa Kagame atashobora kubikora. Ikibabaje ni uko bicara hariya nka ships intama, nizo zitabira nizo zitavuga. No way, ibyo bintu bikwiriye gucika. Ntabwo mvuga ko hari ikindi gende mwabikoraho. Simvuga ngo ariko niba mudashobora kuvuga mwari sayininzi kuko ni biki tuko iki ntabwo tubishoboye. Nyakubahwa, nshobora kuba ntagishoboye gutunganya imirimo washinze. Of course bazakuzirika, ariko nibura tuzamenya ko wari umugabo waravuze harusoni. Iyo nkuru nayivuga bukira bugacya. Ibyo nibyo abakadre ba FPL ubu nuko bameze, abose bumva ba muri gande abo ba karemera bose niyo mpamvu bavuze ati nyakubahwa nta wundi ushoboye muri twebwe twese buriya kurya ababonaga twari tuguherekeje ibiseke bakabyikorerana n'abandi bose abo bose ngo baragiye bavuga ngo inkotanyi tutakomboye inshi tutakomboye nini kandi ubona ko nyine nabo babizi ibyo bakora barabizi ariko ngo nibangura inzira rero none se ubu ngubu iyo nzira yigura kumbona ntawe ikugejeje amaherezo n'ayahe abo bakadire bakazageraho ingaruka zabyo nyine zikaba ari ukurangira muri ubwo bubi bagapfa bavuga bati iyo menya turarutwa no gupfa nyine ufite igabo buriya ntako bisa sinzi niba n'ubwo butegetsi ari ubutegetsi reka ngaruke kuri iriya audio ni ngufi cyane ntabwo nta nubwo nayishyize muri studio ariko ndagerageza kuyibumvisha aho abadepite muri Bwongereza bavugaga ko bashaka ko hari uwasabiraga Kagame ko indege ya Rwanda yazagirwa ku kibuga kinini principale cya Heathrow ariko bamubwira ko icyo kibuga bitashoboka ariko ko turi muri gahunda ya CHOGM. Impamvu mbivuga ni uko twese nk'abanyarwanda ari abakora za petition ari abakora ubuvugizi bwo kugosa ari abegera ba MPs iki nicyo gihe kugira ngo nibura abo bantu bagiye kuzatorera iyo CHOGM batangiye gukora discussion hazabe hari ibintu kuri table ku meza bivuga bati hari abantu batwandikiye bavuga ko ibintu ibi n'ibi bikwiriye guhinduka nanjye ndi umwe muri abo ngabo twese rero tugomba gutangira gutekereza iriya CHOGM ariko ni ibi 2021 nicyo cyifuzo cya Kagame ariko bisaba kugira ngo buri munyarwanda wese abikoreho ikintu agishyireho signature agire ibyo abaza kugira ngo niba bagiye gukora iyo discussion bavuge bati ariko ibi n'ibi n'ibi bamushahidi batomu by'abagamba rusagara ibi bya Ingabire Ntaganda Diane n'abandi ibyo byose Kizito ibyo byose tugende tubigarukaho bazabibaza genda ibisubizo netuze bizari ibyo ariko hanze siko bigenda aho bazabikurikirana mwumva wa depite babiri iyi ntabwo ari inkuru ntindaho
For many reasons, my lord, CHOGM 2020 was important to Rwanda, and now CHOGM 2021 will be possibly even more important. My lord, Rwanda Air has made serious efforts in recent years to cement UK-Rwanda relations by flying directly between Kigali and London Gatwick. Can I ask my noble friend the minister if he would give support to the request by Rwanda Air for landing spots at Heathrow?
My Lord, I should declare an interest. I was the aviation minister when we gave the landing rights to Rwanda Air Gatwick, and I pay tribute to my noble friend Lord Pophat as trade envoy. On the issue of slots at Heathrow, that's very much for Heathrow Airport Limited, but we regard our relationship with Rwanda as a strong one. Indeed, it was only yesterday that I spoke to the foreign minister of Rwanda on preparations for CHOGM in 2021.
Aha yavugaga ko u Rwanda rwakoze ibishoboka byose kugira ngo bunoze umubano cyangwa buse bukomeze umubano bafitanye na n'Ubwongereza ndetse banasaba yuko ko bakoze ibishoboka byose kutsura uwo mubano bakoresheje ni ubwo uti cyangwa se iyo opportunity ya Rwanda ya kuza iza directe ku directe vole directe iza ikagwa ku kibuga cy'indege cyahitwa Gatwick cyangwa se cyitiriwe Gatwick icyo kibuga cy'indege rero ariko akavuga ati none ndagusaba ko ngo nyine bavuga ko byari très important ko CHOGM iba mu Rwanda yari important ko ibera mu Rwanda 2020 ariko ko bizaba biri importa kurutsa ari ingenzi kuruta ndetse muri 2021 ariko avuga ko kuri ibyo byo nawe azabivuganira ndetse azabisaba uwundi yabisabaga y'indege yo kugira ngo azagirwa Heathrow ariko avuga ko muri ku bijyanye na CHOGM yes ko yavuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu cyumweru gishize, niba atari iminsi mike ishize, ntabwo nibuka ibyo yavuze, ariko avuga ko mu minsi mike ishize yavuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bijyanye n'imyiteguro ya CHOGM ya 2021. Ariko ko ku bijyanye na Heathrow Airport yo ibyo batabimwemerera ko kiruzuye, ndetse ko umwanya ari imyanya mike ataza icyari ikintu batabizeza. Iyo CHOGM rero niyo nkuru nyamukuru ihari kubona irimo itegurwa hariya. Muzi ibyo nagiye mvuga mbere kuri abanyapolitike, muzi byayibanjirije, hari abantu bamwe bafunguwe. Nibaza ko rero n'ubu ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo ubuvugizi butangire, yenda Kagame natabanza guhitana bariya bo twavugaga, hari igihe bishoboka yuko yakumva presiyo bayimushyiraho hakiri kare akabimenya yuko ibyo bintu hari ibintu azabazwa muri mbere yuko yenda iyo CHOGM ibaho, hari ibintu bazamubaza. Nagira ngo inkuru zacu nyinshi tumaze kuzivugaho, nari nababwiye ariko ntabwo zirarangira. Hari inkuru ishekeje cyane umuntu yatwandikiye atubwira ko hari umukinnyi wo muri Cote d'Ivoire ukinira ekipe ya Bugesera FC, ariko yaje gusinyira Kiyovu Sports Club Kiyovu SC cyangwa SC, ageze aho bamutiza ari muri loan muri Bugesera FC. Ubu rero akaba yatangiye kwitabaza ikinyamakuru n'umuivoirien ntavuga ikinyarwanda, ariko yagiye kuvugana n'ikinyamakuru cy'Umuseke atabaza ko inzara igiye kumwishyura mu Rwanda. None se banyarwanda, yari umukinnyi w'umupira professionnel ahembwa ku kwezi, ndibaza uratekereza ya mafaranga Kagame arya yose agenda avuga ngo covid ngo nakoze ibitangaza, agakomeza asaba ngo covid, agakora ibintu bya confinement kugira bakomeze bamuha amafaranga yo kurwanya covid. Ye uyu munsi noneho bavuze ko huye muri gereza babonye abarwayi 70 cyangwa bangahe hafi ijana, ariko se muri gereza bahuriye hehe nayo? Ni confinement iri mu Rwanda 70, ubwo nama yere nyine yabonye ahandi kigiga cya covid aho gishobora aho bafite ahandi agomba gukama yamenya ahantu bagiye kurekura amafaranga yo gufasha za gereza. Mbabarire katoya. Akaba rero yavuze ko ngo 70 na ngo hari ngo bari abantu bo muri ba covid nako muri iyo buhuye. Narindi kuvuga ku nkuru yo mu ivariye ukina muri Bugesera FC. Inzara ntabwo yavuze ati salary yanjye, ntabwo yavuze inzu rent, kubera ko urumva ko ibyo ngibyo ni secondaire, ntabwo ari ukwishyuza ibirarane afitiyeho uburenganzira. Inzara abanyarwanda buriya barashize, abantu bose bari kuri salary barashize, uwo ni umunyamahanga. Biteye ubwo byanyibukije cyakora blog kera bakoraga abakinnyi bo mu Rwanda ngo bajyaga mu Bubiligi n'ahandi mu mahanga ngo kujya gukora za ese, ngo bagasanga bafite skills, bafite ubuhanga cyangwa se bafite potential yo kuzaba abakinnyi beza. None hariko ngo hari ukuntu babanza gukora, urabizi ko babanza gukora exam physique ngo barangize ngo bagasanga ibintu ibi n'ibimeze gutya, ariko ni plug hari nibaza ngo icyatumaga bagarukaga mu Rwanda. Twababaza bamwe hari abo tuziranye nyine bajyaga kurya kuri za kantine ziriya za mechanized, barabizi abo mvuga, bamwe barabyumva bakabyibuka cyangwa se ababizi barabizi ko hari kantine ya mechanized y'abasirikari b'abakinnyi ba APR FC baga bari muri lokali niho bajyaga kurya za chapati mu gitondo. Abo ngabo rero muri lokali ubwo babagabo bagahariye neza cyane barya za chapati n'icyayi, ibyo babaga bakubise harya ngo ni imvubu inkoni noneho bakavuga ngo icyabagaruye bava mu Burayi ngo nta kindi, ngo ibindi byose barapashije ngo ariko ngo basanze ngo bafite inzara yabahezemo, ngo umwe ngo afite ngo inzara ngo y'imyaka 5, ngo kanaka we ngo basanze afite ngo inzara ngo y'imyaka 3, ngo uriya we ngo uriya we ngo bakurikije nyine igipimo ngo ubundi ngo asanga n'ubaze imyaka ibiri yarapfuye ngo yishwe n'inzara. Donc urumva ko noneho ubu byabaye realite, ntabwo ari ikiri blague. Inzara umukinnyi ukina ekipe professionnelle utabona, uretse no kuba ngo abone intungamubiri zikwiye, noneho n'ibyo kurya byo kugira ngo asurvivinge ntabihari, kandi ntafite uko ava no mu gihugu ngo ajye iwabo, kandi iwabo yenda bararya. Donc ngiye inkuru yanshekeje cyane, nabwiye ko nzagaruka ku nkuru ya Minembwe. Na hariya hari abasirikare bagaragaye benshi muri za Uvira, ntituzi neza niba barimo bajya mu Minembwe, niba ari abajya mu bice bindi, ariko icyo twumvise ni uko abasirikare ba Congo babaretse bagacaho, ntibabakumira, nta mirwano yabayeho, kandi bariganira mu Kinyarwanda. Navuze ko ndiho mbakurikirana inkuru ya Ines Mpambara wirirwa Gasana. Hakaba kandi mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi tuzaba turi kumwe na Dr. Charles Kambanda, niba ntagihindutse. Ariko mbere y'uko nsoza, mumbabarire gatoya, ndagira ngo ndebe ubutumwa bwinjiye bujyanye n'iyi nkuru y'abasirikare, kuko twatangiye iperereza kuri iyi nkuru, kandi tukaba dufite abatwandikiye mu gihe twari turi muri studio ku bijyanye n'icyo twari twabajije. Mumbabarire rero, mbanze ndebe ubutumwa mbere ko mva muri studio, noneho ngaruke dusoza igihe twasanga nta gihindutse. Turasoza nusanga gihindutse mbabwire updates ni mu kanya gatoya. Katumbe Gasaro aririmba ku bizi kuma mu rugo, ariko na kanya gato gusa.
Kubaho ukwihangana cyane, MIC Gasaro.
Mbabarire, na nkuko nayo mbababwiye mu kanya, nari mbere yo kuza muri studio twabonye amakuru y'ingabo nyinshi bavuga zivuga n'Ikinyarwanda ziriho zizamuka nyinshi zagaragaye muri Uvira. Uyu munsi rero bambwiye ko nako mu kanya twaverifiye mbere yuko tuza muri studio, tugize amahirwe yo kubona ubutumwa bwibanze kandi buzakomeza no kuza, kuko twakoze verification mbere yuko dutangira ikiganiro, kugira ngo tujye tubaha amakuru duhagazeho. Amakuru dufite rero ni uko aha muri makuru banyoherereje kuri message kuri audio, ni uko abasirikare ari benshi, ndetse atari ibintu byabaye uyu munsi, ahubwo byatangiye ejo, barimo bazamuka. Bavuga ko bajya ahitwa Rurambo n'ahitwa Gitoga na Rurambo. Sinzi rero ngo bamwe barevuga ngo ni makanika bagiye guhiga ariko bishobora kuba ari urwitwazo kuko umuntu aranavuze ati ntibishoboka ko abasirikare bangana kuriya baba bagiye guhiga makanika. Ibyo rero tuzabigarukaho byize ingabo ubundi byakaba ari byo nyito y'ikiganiro, ariko kubera ko nari ntegereje iyi verification nanze kubanza gukora inkuru ntaramenya niba ari byo. Urumva rero bibaye confirme kandi kuva ku isoko tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Yenda tuzaba twagize amahirwe no kumenya umugambi nyamukuru uwo ari wo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, bakunzi ba Radio Iteme, nongeye kubashimira abo twabanye muri ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba kandi tubararikira ibiganiro byacu. Ejo bundi rero kizakurikira kizaba ari ikiganiro cya uyu munsi na JP kizaba ku wa kane. Nongere mbashimire rero murara haryana aho mugiye kuryama, mugire gitondo cyiza aho bukeye. Mwe kumwe nange Jean Paul, ijoro ryiza.
Abashaka intambara barindira